tafute babu yao, kabari yao, dawa yao, miaka niache usishike. Are you ready? RPK hapa, Wizzy Boy wa mjini. Wizzy for my man. Yo, we jamani, we dada, mchezo gani unaocheza? Miguu juu kuna nasi wanaweza. Na Wizzy mdogo mdogo na kuchombeza we, mpaka unaongea Kiingereza. We yani I love you, unasema I need you. Adedu unasema I miss you, unasema baby kiss me. Basi njoo tucheze scrap, scrap, scrap. Basi njoo tulupe scrap, scrap, scrap. Basi njoo tucheze scrap, scrap, scrap. Basi njoo tulupe scrap, scrap, scrap. Anipandisha midadi, anatafuta lawama. We mwambie ni bwana, we ujude mwake nani. Anipandisha midadi, anatafuta lawama. We mwambie ni bwana. Kajari zivani kwanza kanipandisha midadi. We na bebe chaya nae kanipandisha midadi. We stashikide kwanza kanipandisha midadi. We na velo chula nae kanipandisha midadi. Njoku chest, scrap, scrap, scrap. Basi njoku luke scrap, scrap, scrap. Basi njoku chest, scrap, scrap. Basi njoo tuluke scrap, scrap, scrap. Mina sema sura una shepu una. Ata kuchesa ujui na kama unajua kuchesa ingia kati tuone. Oya we, ata kuchesa ujui na kama unajua kuchesa ingia kati. Mina sema funua, paja, chesa ka unataga tuende funua. 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 Anipandisha midadi, anatafuta lawama. We mwambieni bwana, we huyu demu wake nani. Anipandisha midadi, chula kanipandisha midadi. Kanipandisha midadi, cheki kanipandisha midadi. Kanipandisha midadi, ona kanipandisha midadi. Kanipandisha midadi, we kaja we masepetu nae kanipandisha midadi. We jakilini wopa nae kanipandisha midadi. We kaja baluti nae.
Hamna
kazi. Basi njoo tucheze scrap, scrap, scrap. Basi njoo tuluke scrap, scrap, scrap. Basi njoo tucheze scrap, scrap, scrap. Basi njoo tuluke scrap, scrap, scrap. Oya kaji changa changa madolari kanunua kitanda. Baada ya wiki mbili kakamata demu sabwanda. Kaenda na egeto kibasaki amejipanga. We mida ya show show chula kakunja kitanda. Nam sambwana, kapunja kitanda. Nam sambwana, nam sambwana, kapunja kitanda. Nam sambwana, nam sambwana, kapunja kitanda. Nam sambwana, nam sambwana, kapunja kitanda. Nam sambwana.
Mix, 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 mix.